I said I'm calling you, babe. Yo, B, answer the phone. Yo, B.
May I help you?
Yes, what's your name?
Hello?
Hello, man, you got Cookie Puss's number?
He's my supervisor. He'll help you.
Yo, man, where's the supervisor at? I got the number anyway, baby. That bitch hang up on me.
These pussy crumbs are making me itch. A cookie butt?
Hey!
A cookie butt? Maybe I should scratch.
My real name is My sister's name was And my mother got to call us for dinner and she goes,
Like a Whoa, 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 wh